ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Kungani uNkulunkulu esivumela ukungena ebuhlungwini nasekuhluphekeni? Kungani uyithola usubhela nobhena nakho njengamanje? Bengamele yini ukuba izinto zibe lula laba bakholwa nguJesu? Mhlawumbe lesikhathi esikuso silahlekelwe ngobuqiniso benhloso enamandla, incazo ejulile ngokuhlupheka empilweni zethu. Inhlupheko ingxenye yokuphila yoluntu umhlaba wonke. Lokho ngeke kukubalekele. Ocebile nompofu, ocindezelwe nokhululekile, osempini kumbe okuzolile ezweni lakubo, uyohlala ubhekene nenhlupheko futhi ibuye iphindelela ndlela ningi. Uyibuza uthi, "Nkulunkulu, kungani ukuvumela lokho ukuba kwenzeke kimi?" Mlaleli, ngakunika impendulo eliqiniso ngokwezwi ukuthi kwaqala ngesono sika-Adam no-Eva. Lolu ucwezi lwesithelo esasingavunyelwa ukudliwa, yona mpande yakho konke. Ngakube lokho kuyakusiza ukukhanyiseleka ngomsuka wenhlupheko yakho? Mhlawumbe cha, kulungileke. Kodwa ngethemba ukuthi lokhu kuzowenza umqondo. Eyokuqala kaJohane 5:3-5. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu kuba sigcina imiyalo yakhe. Nemiyalo yakhe inzima, ngokuba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyanqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqoba izwe ukukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe uma ngesiyokholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? uNkulunkulu ufuna ukuzwa ukunqoba uJesu akuzuza ngenxa yakho ngenhlupheko kuleso siphambano. Ufuna inkambo yakho ibumbeke, icolisiswe, yenziwe emsulwa nkathi usaphile kumlaleleni phakathi namalangabi enhlupheko obhene nayo njengamanje. Ukunqoba okunamandla okunqoba konke empilweni yakho, lukholo lwakho nkashana liqhubeka lukhula luqina. Ngubani onqoba izwe uma ngesiyokholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Ukuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.